tuli mutya mikwano mwena era mujebale mirimu munna masaka simala gayimba mwezi ngansudde nsonga kuba tochi gye tuvudde yonna tukande nogwenga yalimbi enzikiza yatubika wonna gwakabaka bwafuuka matongo ng'embeera yabijja wonna enkuba ng'etonnya musana ku mundu eyatokotera emmengo n'embuta abakyala zaava mu bwakabaka ne busaana bwonna mu buganda ne tufuuka bamulekwa ne rediyo nga tewali yadde tujjukira abasoma ebyafaayo museveni yajja kutereza mu uganda ebyo ebyali bikyamye obwakabaka yabuza mangu kati namunswalamula museveni awooma ne byakola byonna biwoomerera ebyenfuna byonna kati amakolero wonna gatinta entasiima baalugera museveni ono asaana kusiimwa mukakkamu yekkaanya ensonga uganda empya twagifuna dda museveni awooma museveni awooma museveni awooma ne byakola byonna biwoomerera museveni awooma museveni awooma museveni awooma ne byakola byonna biwoomerera tetwali na nguudo zi highway nga binnya byokka abasinga eno twawona enfuufu ne buriji nazo zaazimbwa okumanya museveni awooma ne byakola byonna biwoomerera amasannyalaze agaali gavaako mu uganda ekyo kyatereera enguudo eziyita mu bbanga mu kampala nazo zizimbwa obutale nanyumya kindeke ki buli kibuga tusanga yakatale buli omu afa nnyo ku byenfuna ye ne b'olowooza okukukiikirira bwe baafuma museveni olowooza nti nno bafaayo okuggwalonda kumbe naye eyo paasiwaadi nti bwafuma museveni ayitawo ababaka abageze bonna anti ssente buli mwezayoola emupya ekyo tekikyazitowa onaleba okyawe wukadda katemba yekka ovuma museveni palamenti ng'oyingidde taleeta bya nsonga ekiba kize byonna kati awakanya mpozi ssente ezo babeera bumunti mubaamu bya politikisi museveni awooma museveni awooma museveni awooma ne byakola byonna biwoomerera museveni awooma museveni awooma museveni awooma ne byakola byonna biwoomerera tokozesebwa ku lw'obuntu obutono abatukozesa bo banoonya ssente gwe ne basiba famireyo n'ezunga tugamba museveni agenda kyo kituufu era agenda genda tayimu ejja kutuuka jagenda tumuwa akadde ategeke ŋŋenda emyaka gitambuliridde bwe luba lugenda alina w'atuuse tumuwagira atambule olugenda atuuse uganda mu kwesiima be yalonda okukola naye mbeegayiridde mukolera abantu muzeeyi museveni alina obuganzi bwe mutakola eno naye aluzinga kolona muzeeyi amukutte bulungi kirwadde singa akimaze abantu wano we tutuuse ndaba gye tugenda muzeeyi museveni akikutte kijaasi kyekikulu museveni awooma buli omu waali amuwoomera lulwe ababaka mu paalamenti bawoomeddwa museveni abawadde rubiya bwayita ku koolaasi njagala oyimbe museveni awooma wadde ebizibu tulina bingi roma teyazimbwa lunaku lumu kati raba oli bwafunya feesi wadde ogifunya njogedde amazima abaganda tuwagire museveni tumanyiyo obuganda gyagijje ab'emikwano museveni awooma ololo museveni awooma kyekituufu museveni awooma ne byakola byonna biwoomerera bannayuganda museveni awooma ab'ebusoga museveni awooma mu mambuka museveni awooma ne byakola byonna biwoomerera mu buganda museveni awooma akoze bingi museveni awooma yesa obwakabaka museveni awooma ne byakola byonna biwoomerera enguudo azikoze museveni awooma amazzi agakoze museveni awooma zodda muzikole museveni awooma ne byakola byonna biwoomerera akoze bingi nnyo museveni awooma museveni awooma museveni awooma ne byakola byonna biwoomerera